Every day, so, tunaweza kufanya better day. Na kwa pamoja tukiungana tunaweza change the world for the better future. Chagua maisha, chagua maisha. Tukipumbua macho yetu na kuangalia mbali sana tutagundua kuwa we can all make a better future.
Leo kwangu, kesho kwako, kweli wako ndio sia zako. Angalia jinsi kupoteze. Chukua life, chukua maisha yako leo. Onyesha nguvu nia yako. Chukua life, chukua life, chukua life,
chukua life. Ishi vizuri, baki peace kwa jamii, acha fix kiburi. Funzwa ishi bila desturi, na kama elimu ni ufunguo basi ujinga ni kufuli. Tanda wazi wetanda kiutanda kazi, chapa kazi baki safi kijana utapanda ngazi. Tupa vazi la NASA baki super, ishi acha pupa in better bright better future.
Bado jachelewa kijana changamka, dunia hii ina mambo mengi, ukizembea itakula kwako. Jitume kwa bidii, acha uvivu, acha uzembe we.
Kama unahitaji maendeleo vunja urafiki na kitanda, asiyejishughulisha mwisho siku anasanda. Nipo best na future ndo maana wananiita Bambadi. Afrika ni yetu vijana sote ni sawa. Kijana nguvu taifa chana dhima ya kukaba. Chagua life kijana mama mpaka baba. Maisha kabongo movie kumkosa Kanumba noma. Usikate tamaa better future kujituma.
Tunaweza fanya better day.
Maisha kila kukicha uliangaika. Leo ndio siku yako we. Weza kuonyesha ulicho nacho we. Hakika unaweza ukichagua better future again.
I hope you say you're talented. I also hope this shit make you motivated. My grandpa was a slave, daddy also locked up in prison. Self-made, uhai umenifanya nitoke cake. If you're brave, fanya nguvu kazi, we nguvu ya kizazi. Together, rest, wait for that bright future. I know you can't make it look perfect, but I'm also sure you can make it almost perfect.
Tukana tunaweza kutetea taifa wetu. Umoja ni nguvu, utengano ni dhaifu. Chagua life.
Ngambo ni mateso, kifuko ni we mwenyewe. Pesha haijengi itika ujikomboe. Vikwazo viki speed ongeza speed maradufu. Umenifu ni silaha usichelewe, anza sasa. Ndo muda wa kufanya ndoto zako kutimiza. Na Mungu hana choyo atatupa kivu.
Yeah, every day.